worldwide. Yeah.
Yeah.
Represent.
Yeah.
A-Town.
Yeah. How we do?
Solo Zima. Me fish come away. Solo Zima. Me fish come away. Solo Zima. Me fish come away. Fish come away. Fish come away. Solo Zima. Me fish come away. Solo Zima. Me fish come away. Solo Zima. Me fish come away. Fish come away. Fish come away.
Solo Zima. We fish come away. Solo Zima. Mi kuish kama we, hata kivulu kimbie jificho wakati wa giza. Sembuse binadamu ambao delo na kuliza. Na kaza msuli, one man army. Na pige shulu kumkiwa na jiami. Niko na pacha, Jacobi mchizi. Denti pige buku na chapisha school fizi. Hobi mebaki mziki tunatizi. Alwata nkwele anaelewa mwana dizi. Peace to bunga, sana zako kali. Nshawai toswa record deal na Marco Charlie. Salute kwa majani, halfani pi funk. Niwe leo hii umefanya mpaka na dunk. So lazima, mi kuish kama we na. So lazima, we kuish kama mi.
So lazima, mi fish kama we. So lazima, mi kuish kama we. So lazima, mi fish kama we. Fish kama we. Fish kama we. So lazima, mi fish kama we. So lazima, mi fish kama we. So lazima, mi fish kama we. Fish kama we. Fish kama we.
Usish kama mi, Jacobi round D. Nikichana verse moja wana ulizana. Ni nani huyu bwana bona hana rap sana. Kufa ana mi spende kujulikana. Mistari shida kila track na wamada. Sipotezi muda bado napiga vishada. Usish kama mi, Jacobi round D. Misish kama we, mina weka usome. Mazungumza sio na mana mi ni bora nisonge. I say kama vipi, we nipoteze. Na uzunguka humta kama kona bada kona sina brand new car. Na hustle hapa na pale mtaa sky bure. Na uzunguka huu mtaa kama kona bada kona sina brand new car. Na hustle hapa na pale mtaa sky bure.
Me fish come away. So lazima. Me fish come away. So lazima. Me fish come away. Fish come away. Fish come away. So lazima. Me fish come away. So lazima. Me fish come away. So lazima. Me fish come away, fish come away, fish come away.